inawafanya kugawa versatility. Wametiwa shanawa quality. Iki kweli ni kipawa kiloliondo na baki kuwa dawa generosity. Inawafanya kugawa versatility. Wametiwa shanawa quality. Iki kweli ni kipawa kiloliondo na baki kuwa dawa. Wanadeni na pembe kama unga ya sembe. Wakiwa manyu wafosi na baki kuwa lembe. Kisikia adivikti lazima kabambe. Edi katambe juka ndege. Mziki ni genge dizeni za vitenge. Maita tuwa tenge wasenge tuwa lenge. Mina mziki ni kama luya na kuku. Chopi na mbuku wa mama na udaku. Kule na uku nazidi kuchafua. Kama ujiga ni uchafu basi ni shofuo. Kilemewa inamia ni mini shatua. Kama kawa kuchafua kuchen kajua baki tu ukijua. Ni mini shatua kama kawa kuchafua kuchen kajua baki tu ukijua. Adi Vixi baby. Generosity inawafanya kugawa versatility. Wametiwa shanawa quality. Ikikuli ni kipawa kiloliondo na baki kuwa dawa generosity. Inawafanya kugawa versatility. Wametiwa shanawa quality. Ikikuli ni kipawa kiloliondo na baki kuwa dawa. Wapi na kubambia kwa makali ama pia kuja close dia bora uwe na tabia. Game ni shato washa kubali ni kopoa. Washa ti walinoa fast car fiber. Ere juu ya jaba rap clear kawaba. Don't roots kadoba niko fresh niko sober. Kata kama bata ukiata mina pata niki osa unasota niko aina furaisi. Jibai amnidai ni mini shatua kama kawa kuchafua quote chain kajua baki tu ukijua. Ni mini shatua kama kawa kuchafua quote chain kajua baki tu ukijua. Adi Vixi baby. Antidote Universal Studios. Tunde kazi kuzo. Generosity inawafanya kugawa versatility. Wametiwa shanawa quality. Ikikuli ni kipawa kiloliondo na baki kuwa dawa generosity. Inawafanya kugawa versatility. Wametiwa shanawa quality. Ikikuli ni kipawa kiloliondo na baki kuwa dawa.
I kicked it from on to now getting to you. This game like my journal is sweet in the crew. All deja vu like a sweet taboo. I got a crown too, my clan a band too. I don't care what they say about me day by day. I wake up and say, I'm here just to say. They drink like a fay, and yet I get a pay. Oh, yeah, okay. I jump in like cruiser, best with Bakuri. My head is to waste, got myself nuri. Me and my boy, Ari Vix, I didn't get shot to the land of music boogie. I jump in like cruiser, best with Bakuri. My head is to waste, got myself nuri. Me and my boy, Ari Vix, I didn't get shot to the land of music boogie.
Generosity, inawafanya kugawa versatility. Wametiwa shanawa quality. Ikikuli ni kipawa kiloliondo na baki kuwa dawa generosity. Inawafanya kugawa versatility. Wametiwa shanawa quality. Ikikuli ni kipawa kiloliondo na baki kuwa dawa generosity. Inawafanya kugawa versatility. Wametiwa shanawa quality. Ikikuli ni kipawa kiloliondo na baki kuwa dawa generosity. Inawafanya kugawa versatility. Wametiwa shanawa quality. Ikikuli ni kipawa kiloliondo.